Radio Izgul di America. Radio America vugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104.3 abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 radio ijwi riyobora kuri internet mudusanga kuri webeshatu radio yacu vwe.com muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu ntangiriro z'iki cyumweru Leta y'u Rwanda yatangaje ingamba nshya zo kwirinda ikiza cya virusi ya corona ziraba by'umwihariko abatuye umurwa mukuru Kigali. Izo zaje ziyongera ku zari zimaze iminsi ibiri zitangajwe ku rwego rw'igihugu nanone zirebana no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mu gihe Leta y'u Rwanda ihangayikishijwe no kurengera ubuzima bw'abaturage ibarinda kwandura, ntibibuza ko aya mabwiriza azafite ingaruka ziyaherekeje zigira ku buzima bw'igihugu mu mibereho rusange, harimo no ku rwego rw'ubukungu. Ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi kiribanda ku ngaruka ziza ziherekeje izi ngamba n'ibihinduka mu buzima bw'igihugu, byaba bishingiye ku mibereho y'abantu cyangwa mu bukungu bw'igihugu. Abatumirwa bacu ni babiri, dufite Bwana Strato Habyarimana impuguke mu by'ubukungu, turi kumwe kandi na Bwana Jean-Baptiste Karegeya umunyamakuru akaba n'umusesenguzi ukurikiranira hafi ibibera mu Rwanda by'umwihariko no mu karere ruherereyemo. Mu gutangira ariko turaha ijambo mugenzi wacu Assumpta Kaboyi umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri i Kigali mu Rwanda, abanza tubwira ibyerekeye ingamba ziheruka gufatwa na Leta y'u Rwanda n'uko zakiriwe n'abaturage. Nibutse ko akoriye inkuru hari hashize umunsi umwe gusa guverinoma y'u Rwanda yongeye kuvugurura ingamba zo kwirinda COVID-19.
Itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko muri Kigali mu mihango y'ubukwe kwiyakira bibujijwe. Ni mu gihe kandi ishyirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi mu nsengero no gusaba ritagomba kurenza abantu 40 kandi bigasozwa nta birori byo kwiyakira bibayeho. Aya mabwiriza kandi agena ko ibirori biba mu minsi ya nyuma isoza umwaka nabyo bibujijwe. Mu nsengero naho imihango yose ihabera igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 30% by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu, kandi abitabiriye amateraniro bagomba kuba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Ibi bikajyana n'uko abagenzi bifashisha imodoka rusange bose bagomba kuba baramaze kwikingiza COVID-19 inshuro ebyiri. Aya mabwiriza ari nkatungurana kuko abantu benshi bari biteze ko batangira gukurikiza ayasohowe mu cyumweru gishize tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12.
Ukurikije ubukana iyi ndwara ifite ku isi, ni ngombwa ko ibihugu bifata ingamba n'u Rwanda rurimo. Ariko ibyo byemezo urundi ruhande ntago bibushisha yuko bigenda nyine byihuta, ugasanga no mu iterambere ry'umuturage arimo arahahombera. Hari nk'abantu bamwe batakaje akazi kubera ko iriya 40% cyangwa 50% yo muri private igomba kubihari. Umuntu ukoresha ntashobora kuguhemba amafaranga utakoze. Urumva iyo bibayeho rero bikamara igihe kirekire, ya miryango yaritunzwe n'ayo mafaranga kiba ari ikibazo pe.
Ubwo gusohora andi mabwiriza n'ayambere ataramenyekana byatumye hari abaturage bamwe kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere batari bamenye ko hari izindi mpinduka zabaye.
Aya ntabyo twamenye kubera ko tutaba dufite amaradiyo, ntabyo tuzi.
Ibi byemezo kandi bikomeje guhinduka umunsi ku munsi, harabagaragarije Ijwi rya Amerika ko byabagizeho ingaruka ko gahunda zabo bari barapanze zihindutse.
Bishobora kuba rwose binakwiye ko byakorwa kuriya nuko abahanga bagaragaza ko icyorezo kimeze ku isi, ariko noneho kuba mu gihe kitageze n'ibyo n'icyumweru harimo amabwiriza ahindura yari yabanje inshuro eshatu utanga uko byagenda kose bigomba gusigira abaturage igihombo. Nkanjye ubwanjye nari mfite ubukwe aho bintereye igihombo, rero nuko natanze amavansi. Ubu rero ntibigishobotse kandi nabo umuntu yahaye avansi ntabwo bashobora kuyamusubiza amabwiriza, kubera ko adahamye atari amabwiriza amara igihe kinini cyane, amenya ngo azahinduka ryari. Ugasanga n'ubundi urebye n'ibyo mbona cyane cyane ibihombo bitateganyijwe no kuba utakora igenamigambi nibura utazi kuzamara icyumweru muri iyo situasiyo.
Usibye ibihombo biterwa n'imirimo imwe n'imwe iba yahagaritswe, abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bagaragaza ko ingamba zikaze zo kwirinda COVID-19 zigenda zisohoka umunsi ku munsi zangiza ubuzima bwo mu mutwe. Uyu ni Dr. Eugene Rutembesa, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda.
Ibyemezo rero ahantu bitereye ubwoba nuko bituma nta muntu n'umwe noneho nta muntu ugitekereza. Ikindi ni ukuvuga ati noneho uyu munsi harahinduka iki? Dukunda kugaruka ku buzima bwo mu mutwe bwiza, bavuga ko ugomba kubutekanya. Nta gutekana rero muri ibyo byose. Ibyemezo uyu munsi biraje, ejo birahindutse, ejo ubundi ihungabana. Nanone mu kimenyetso gikomeye ni ukutaruhuka umutwe. Ingaruka za mbere, umubano ucitse mu bantu ukaba wenyine. Urumva rero umuntu utekereza ibintu bibi gusa umutwe nyine ni izo ndwara ziziyongera, byo umuhangayiko udashira, ihungabana ridashira.
Ibyemezo bishya byo guhangana n'icyorezo cyo COVID-19 byatangiye nyuma y'aho mu cyumweru gishize itariki ya 15 z'uku kwezi Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu gihugu hageze ubwandu bushya bw'icyo cyorezo buzwi nka Omicron. Amatariki yakurikiyeho yagaragaje ko ubwiyongere bw'ubwandu bwa COVID-19 buri hejuru ugereranije n'ubwandu mbere yo kuza kwa Omicron. Mu minsi ine gusa uhereye itariki ya 16 z'uku kwezi abantu bagera kuri 419 nibo banduye COVID-19, mu gihe mu mezi yabanje y'ukwa 10 n'ukwa 11 hari hasigaye habonekera mu bipimo bya buri munsi abantu bari hagati ya 10 na 20 banduye. Usibye amabwiriza ashyirwaho na guverinoma, leta inasaba abaturage kujya gufata inkingo kuko zihari mu gihugu. Kugeza kuri iki cyumweru abantu bagera kuri 7,741,079 nibo bari bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo, mu gihe abagera kuri 4,085,633 bari bamaze guhabwa doze ya kabiri y'urukingo, naho 47,542 babari bamaze guhabwa doze ishimangira.
Asomta Kaboyi, Ikigali mu Rwanda, tugushimire. Bwana Jean Baptiste Karegeya, ikaza mu kiganiro muri Sanga. Reka duse n'abasubira inyuma gato mu muzo wa mbere wa COVID-19 hafi imyaka ibiri ishize, turebe mu ncamake ingaruka zaje ziherekeje.
Ni byinshi byatezwa n'indorerwamo nkoresha cyangwa naho ndeba cyane. COVID-19 itangiye, icya mbere twagize ikibazo abana barika amashuri ngo tugana nabo kandi bagomba kuba bari ku ishuri. Turongera tugira ikibazo cy'imirimo yafunze, utwari kubafunze umwaka urenga, na ibijyanye n'ubukwe ibyo nabyo byafashe hafi umwaka. Abo ni abashomeri binjiye ku bandi bari basanzwe bagaragazwa n'ibigo bibishinzwe na statistike. Abantu benshi batakaza imirimo yanaje hamaze kuba reforme mu bakozi ba leta, ibigo bimwe na bimwe byagiye bihuzwa n'ikindi. Hanyuma noneho ku bijyanye n'imibereho y'abaturage, niba amasoko afunze, amashuri afunze, uburyo bwo kubona amafaranga byari ikibazo, n'uburyo abantu bari muri za guma mu rugo zabaye zigera kuri eshatu, byasaza kuba uwari ufite amafaranga agerageza guhaha agakora stoke ariko nabwo atazi indi zarangira ryari. N'ikindi, hanyuma noneho leta ifata ingamba zo kugira ngo itange ibiryo ku bantu bari batunzwe no kurya bakuze, abatari, abanyonzi, abafundi, abayeti. Habayemo n'ikibazo guma mu rugo ya mbere yo yaje itunguranye, imyanzuro iboneka mu ijoro kandi bugomba gucya ishyirwa mu bikorwa. Ibyo byagiye bitungura abantu benshi na gahunda yo kugira ngo batange ibiryo byaje nyuma, ariko nayo izanamo ibibazo. Izanamo ibibazo abaturage bamwe bazahamagara njye ntibashyize ku rutonde mudugudu yabibite yabishyize munsi y'igitanda ari kubiha abatakiye mu mudugudu wacu. Ibintu byinshi ibyo bibazo byose byagiye bibamo. Noneho muri bwa buyobozi abaturage batangira kwikunda ko batangira kubona amafenetre mu bayobozi, kuko urumva niba umuntu ayobora muri Kacyiru ibijya guhamagara bari Kanombe akaba hacyagate nawe akaribika abana hari abana bari abanyeshuri batabashije kubasha gutaha iwabo abo ngabo ntibari bahise bagaragara ku rutonde kuko ubundi babarwaga mu barya bagiye gukora hari abanyeshuri bari mu mageto amashuri yahagaze bari aho ngaho abyo byatabaga kugira ngo bagire umuntu ufata iya mbere abatabarize ni byinshi ibyo nibyo mvuze ariko ukwindo vi ekonomike utakaza imirimo kw'abantu ukwindo vi sosiyale kubaho ubuzima utazi n'ibintu bizarangira ryari noneho na gavanensi bituma abayobozi bagaragara nk'aho badakunda abaturage cyangwa se abayobozi b'inzego z'ibanze bari bafite covid yatumye ajya hanze muri make n'ibyo hari ibindi ntabwo ngo ariko iyo igihugu imirimo yahagaze amashuri adakora amasoko afunze abamotari badakora abanyonzi badakora transport covid idakora ntabwo urabyumva ibyo ni byo hari icyo bisobanura haba muri sosiyale gutunga imiryango haba muri ekonomi abo bantu basoraga n'ibintu byinshi
naho icyo nakwita amakenga abaturarwanda baba bafite ku bijyanye no kwirinda kwandura hari icyo ubona cyahindutse mu migenzereze isanzwe cyangwa mu muco wa kinyarwanda ugereranije n'uko bisanzwe
birumvikana covid hari icyo yagize hari ni nk'aho yaburute mabariyeri yari ahari cyane cyane umuco urabizi umuco w'ikinyarwanda uko umugeni atangwa ubundi buryo umuco w'igihugu habamo no kugira iminsi mikuru abantu bakishimirana ibyo byamaze kuvaho abantu bari bamenyereye ubukwe bw'abantu 500 ibaho butaba naho bubonekeye batangira kuri 300-350 ibyo n'ibindi hajyaga mu nsengero zirahagarara ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda twagize pasika itagira misa muri 2020 pasika ikagira misa kandi abana byabaga ari igihe cyo kubagurira imyenda bakajya mu misa bagasa neza bagataha bagasangira ibyo rero ni ibintu byinshi noneho bigeze ku bukwe byo byabaye akandahahe aho kubutaha byabaye sakirirego cyangwa bikamera nko gucuruza urumogi urumva gufata ingoma ubukwe hagiye twereka abantu benshi bafashwe na polisi kubera ko batashye ubukwe ntawatahaga ubukwe yanze abasanga ariko kubera covid byari ikibazo urumva bimwe n'umuco wacu warahungabanye ariko nibura warumbajije uti mu rwego rwo kwirinda abantu bamaze kumenyera urapfusha ugatabarwa n'abantu 50 ukabyakira gutyo cyangwa 20 uracyuza ubukwe ugashaka abantu 20 nk'uko amategeko abiteganya ariko utanze kandi uzi umuryango nyarwanda nawe wawubayemo umuryango nyarwanda ni mugari ubundi bwo bakubwiye abantu 20 hari bajye gusengera kumira hari bajye ukurume babyara bawe bo barasigara inyuma ibyo rero ni ibintu byinshi ariko bamaze kubifata nta gukirakarira ko atatumiwe noneho twajya mu byo kwirinda agapfukamunwa abantu bamaze gukamenyera guhana imetero no kujya muri gahunda ziri ngombwa rero abantu bamaze kubishyira mu muco wabo
bigeze kuvuga ku buryo iki cyorezo cyabaye nk'ikirushaho kugaragariza abaturage imikorere ya bamwe mu bayobozi babo nk'inzego z'umutekano zagaragayeho gusa n'izihatira abaturage kubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 nta gisare byateye mu mikoranire yazo n'abaturage
inzego z'umutekano ntacyo ntabwo abaturage muri rusange ngiye uko nabibonye ntabwo bigeze bazibona nabi nubwo nyine nazo hari aho zakoreshaga imbaraga nyinshi kubera n'umunaniro cyane cyane mu ijoro umupolisi cyangwa umunyerundi umudaso wiriwe agenda ahagaze nazo akabona we ibyo ari gukora byose hari abaturage batari kubyumva ukabona ashize umugaga mu kubahiriza amategeko ibyo byagiye bibaho ku bantu bamwe na bamwe ariko hakaba n'abagerageza kumva abatari inzego z'umutekano nk'inzego z'ibanze nabo ugasanga bashyize umugaga urenze babonye aho bita abantu mu muhanda hari aho twabonye muri Gakenke hagati ya Gakenke na Rulindo ngira ngo umuyobozi na rwa rubyiruko rw'abakorerabushake bashaka kuroha umumotari n'idahetse na moto ye bashaka kuroha mu kiraro biriya byose byagaragazaga nyine ngo wa muyobozi dufite ni uyu nguyu uhita ariko byose kubera covid nawe wenda akoreshwa na stress z'uko ananiwe ibintu kumva ko hari abaturage batari kumva nawe ashaka gukoresha imbaraga z'umurengera zirengera itegeko ibyo rero byakunze kubaho ariko rimwe mu nzego z'umutekano zakoze zitaruhuka bakigisha abantu bakabajyana bakabigisha imodoka igapakira bamwe bakarara stade bagacibwa amande niyo yagiye ari ikibazo ariko ubundi byo inzego z'umutekano ntako zitagize kugira ngo iki cyorezo gifatirwe ingamba
ukurikije ubukangurambaga ubona bukorwa n'inzego zinyuranye ku byerekeye kwirinda kwikingiza ndetse no kwipimisha sinakubaza imibare ariko ndabara urebesha ijisho ibyo umuntu ahura nabyo buri munsi urabona umuryango nyarwanda uhagaze he ugereranije nuko byari bimeze ikiza cy'icyaduka umwaka ushize
bo ibyo ntabwo ntabwo ari na uteribate cyangwa amagambo yanjye ku giti cyanjye ariko nkurikije ukuntu abantu bipimisha ukuntu bitabiriye urukingo ibyo tubigaragaza ko amasomo yamaze gutambuka abantu babyumva nk'uko byagize ariko ntabwo kuvuga ngo inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano ibintu byinshi byagiye bituruka hehe umwanzuro urava muri guverinoma santarare ufashe saa tanu utangajwe saa munani z'ijoro uracyushyirwa mu bikorwa bisabye kuvuga ngo utari muri kabinet nawe arabisanzwe kandi wasabwa kubishyira mu bikorwa imajine gitifu wumvishe itangazo mu gitondo saa munani amaze kuruhuka mu gitondo agomba kubishyirisha mu bikorwa mu bandi baturage baryumviye rimwe nawe ni ikintu kitoroshye kuko urumva ubundi izindi politiki na porogaramu za leta zibanza kugenda zimanuka buke buke byafatiwe muri kabineti biramanuka bigere mu ntara n'uturere kugenda meya ahamagare ba gitifu w'umurenge uw'umurenge azahamagara w'akagari babone kugera muri wa mudugudu n'abandi ariko ku byakumvize umwanya ntuboneka bikava no ku myumvire y'umuntu ku giti cye kuko urumva kugira ngo ikintu cyavuye hejuru ntacyo ubiri ikigisha mu bikorwa cyashinzwe gucyura bimwe kandi bose babyumviye rimwe ubumenyi ari bumwe na interepretasiyo zitandukanye aho ngaho rero urumva ko hagomba kubamo abantu bamwe bagiraga abarezida bamwe na bamwe cyangwa se na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze ntibabyumva ariko aho bigeze aha ngaha biragaragara ko uko byagiye bigenda mu bitangazamakuru n'inzira twagiye ducamo n'ibibazo twagiye ducamo zaguma mu rugo za buri kanya guhagarika transport en commun ibintu byagiye bituma abantu bakanguka bakumva ko urugamba rwa kovide rwo rwatunguranye abantu bose bagomba kururwanya
mu gihe ibintu byasaga n'ibigenda bisubira mu buryo rero hirya no hino ku isi ejo bundi haba hagize hatya haduka virusi ya korona yo mu bwoko bwa Omicron rituma n'u Rwanda rwongera gufata ingamba zo kwirinda kimwe n'ibindi bihugu dore ko Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko urugero rw'abandura rwari rwatangiye kwiyongera cyane ingamba zabanje kwemezwa hanyuma zongera gushimangirwa nyuma y'iminsi ibiri gusa zirushaho gukazwa by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ibi abaturage babashije kubishyikira
ntabwo ari njyewe ntabwo ari njyewe karegera navuga uko nabyakiriye ariko reka dushyire muri rusange muri mu bihe byabanje bya korona ntitumenyere ko umwanzuro w'inama byose biva mu nama y'abaminisitiri umara iminsi cumi n'ine hari n'aho twagiraga umwanzuro umara iminsi makumyabiri n'umwe ariko byageze hagati bikaba ngombwa umwanzuro ugafatwa n'inama y'abaminisitiri mu gakiko ugafatwa na Minaloke ubu tugeze n'aho tubona yafashwe na Minisante cyangwa Primature ibyo byose icyo bishaka kwerekana ni iki muri rusange inama ya guverinoma yabaye kuri cumi na karindwi Primature isohora andi matangazo cumi n'icyenda hasohoka andi abantu bagatangira kwibaza ati ariko usibye kureba kuruka nk'umuti korona virusi kuko n'urugamba rwatunguranye abantu batazi ntabwo hakagombye kuba haboneka ibyemezo bitatu mu cyumweru kimwe hagati ya cumi n'enye cumi na zirindwi cumi n'icyenda biragoye kugira ngo wumve ko abo bantu bafatiye imyanzuro baba bifatwa nk'aho ari ukwivuguruza iyo hagize igihinduka hagati ya cumi n'enye na cumi na zirindwi ibyagombaga kubahirizwa kuri makumyabiri cumi n'icyenda iraza haza andi mabwiriza bivuguruza abantu bamwe bagatekereza ko ari ukwivuguruza ariko nanone bafite presha y'umuvuduko wa iriya variant nshyashya ntabwo bari gutegereza ngo twari twavuze ngo biramara iminsi cumi n'ine ngo bategereze kandi ifite umuvuduko udasanzwe n'ubukana aho rero icyo nshaka kukubwira ntabwo ari ukuvuga ngo ngewe ndabibonane abantu baramenyereye imyanzuro imara iminsi cumi n'ine bakabona imara itatu cyangwa bakabona iva kuko iyo kuri cumi na karindwi bavuga ngo tutangira kwishyira mu bikorwa kuri makumyabiri bigeze cumi n'icyenda bati dore haje indi ibyo rero byose biteraniza dukunda hari akantu ikintu kijya kumera nka paranoya kuvuga ngo nta sitabiriti mu myanzuro ariko imyanzuro yose ifatwa ku nyungu z'abaturage kubera iki uko icyorezo kiri kuza kitwara ubukana kiri kuzana biba bisaba ko ubuyobozi icyo buberaho ni ukurindirira abaturage ntabwo ubwo butekereza abayobozi ntabwo batekereza ngo abaturage babibona bate tugeze no kuzana ku buzima bwabo nayo myanzuro tubamo n'uyu munsi wakumva bafashwe indi cyangwa ejo
ariko muri rusange kuba ubuyobozi bufata izi ngamba ni ibintu urebye bigaragaza ko iki kiza nta kujenjeka gifite ubukana ibyo urabona biteye ikintu cy'icyuba cyinshi mu baturage
Ichabere icyo abaturage bafite ni cya corona virus ko cyumva ariko kuba imyanzuro ihindagurika ugomba bijyana n'imibare yatangajwe umuturage ku giti cye iyo yari yatanze gahunda abo kiri kimbagikora umunsi n'uyu akumva noneho icyo yari yapanze ku wa kabiri ku cyumweru haje umwanzuro ukimubuza ntabwo yishima abanza kumwumva ko gatoya ariko iyo afashe umwanya abo babanza basangira ubwo agera akavuga ati ibi bintu ntabwo byagenda ubukwe bwagenda butari bwinshi ubwo bwari bwapanze ubwo ukeye imyanzuro ku cyumweru yaje ivuga ko budashoboka urumva rero ntabwo abantu muri world board umuntu n'umuntu arabanza akavuga ati ibi bintu byose mbibombeyemo dore ko nari napanze birapfuye ariko yagaruka ku kuba imyanzuro yose iza ariyo kubungabunga ubuzima bwe akagaruka ku murongo akavuga ati nta kundi byagenda aho kugira ngo abantu bashire cyangwa icyorezo kiturangize akavuga ati ukuri nta kundi byagenda ndabyubahiriza uko biri
hari abo washoboye kubona cyangwa kuvugana nabo baguwe gitumo n'ibyabaye ku buryo bugaragara
ingaruka cyane cyane n'ibyo bintu bya paningi wenda niba ari urugero ushaka nanjye mfite umuntu unkorera waje avuye mu ntara y'amajyepfo ariko gahunda twayipanze ku cyumweru ejo mu gitondo ageze mu kazi aribwo arambwira ati iyo mbimenya ko bavuze ko kugenda muri transport arankomeza bisaba kwerekana ijambo cy'uko wakingiwe ati ubungubu nagisize sinzi uko nzasubira iwacu urumva yavaga mu ntara y'amajyepfo yavuye mu ntara y'amajyepfo aza kunkorera mu ntara y'iburasirazuba ejo yari ari nkibwira ati iyo mbimenya si uko byari kugenda ndavuga ntihangane wenda moto kubera ko bitarakara cyane niba cyangwa umutara kibonye uzabereka mesaje n'ibyanga utege umuti kugeze mu gatebe ubu ni urugero rubi muhaye ariko n'abandi bose barabintu bari bapanze ingendo zasubitswe gahunda z'ubukwe zari zasubitswe iminsi mikuru urabona pari muri noheri n'ubunani abantu hari abari baramaze guhaha bazi ko bazakora umunsi mukuru ibyo byose byose n'ibibazo kugira ngo babonye inkuru ku gihe y'umuntu muri Nyanza mu murenge wa kananano mu murenge wa Nyanza umusore bagomba umukozi wo gusaba we n'umutangizo w'amagambo basanga nta byangombwa by'uko bakingira bafite n'ibyo kwipimisha ari ibirindano ibyo byose rigomba ku muntu wari ufite ubukwe wari ugiye gusaba akarara akunze nafashe n'umwanya ngo ndabitekereze bita bumva nubwo n'abatashye ubwo bukwe bakwigishwa bamere n'abasimbuka urugo n'abaturanyi muri rusange bahita bumva ko ari ibintu ureba hafi ashobora kubifata nk'akarengane ariko ni ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda birangira abantu babyumva ariko ingaruka zo ni nyinshi cyane ikintu cyose kiza gihungabanya gahunda umuntu yari afite nta mwitangire uhari niko kubana nazo baguma mu rugo za mbere zaburaga umwitangire zo arigenda riza noneho bakagera akawutanga ibyo byose kuvuga ngo uryamye uraranye gahunda urayiyakoruka uzajya mu majyepfo gahita mu gitondo akakubura ngo kujya mu majyepfo ntibishoboka
wari uvuze kubafatanywa ibyangombwa by'ibihimbano aho mu Rwanda icyangombwa cyo gukingirwa corona virus ni imari ishyushye ku buryo abanyoni babishakishirizamo
ibyangombwa by'abikingije ntabwo ndatangira kubona amakuru avuga ko hari abari kubikira abenshi ntabibyo kwipimisha abantu batatizwa mu mipira nakubwiye n'uwo muri ntazo wari wagiye gusarura nano batari bafite amamesaje y'ibihimbano ngira ngo mbere muri kaguma mu rugo hari abandi bagasiya leta bakazizanya bakohereza amamesaje y'ibihimbano ariko ibyo kwikingiza byo sindabibona uko biri kose buriya nabyo kibuto mu rukiko gukome n'imisire mbonero w'umwanya rwose nta nubwo n'abanyarwanda bakagombye kuba inyangamugayo ikintu tete n'ibihumbi bitanu kugira ngo ubwubakeka ari ugusaba wabireka umupira wawureka aho kugira ngo ugire icyangombwa cy'ibihimbano ushaka bitanu wipimisha cyangwa se icyo ugomba gukora ukiburire ibindi bizaba ubundi ibyo rero byose urumva n'ubwo buryo nazo ni izindi ngaruka zakurengeje abantu mu gushaka inyandiko mpimbano ni ikindi kibazo ariko muri rusange ikijyanye nari no kwikingiza impapuro zo kwikingiza ntabwo ndabibona ntabwo ndumva ko byafashwe by'ibihimbano ariko nibyo cyo kwipimisha nabyo ntabwo ari byiza nk'uko byamera kose kuko umuntu ugihinde aragenda zikwanduza abandi hanyuma noneho aho ari niba hinjiye igipapuro ngo napimye ndi muzima hanyuma akagenda akajya mu bandi bantu akajya mu ntabwo uri kuko idakorana barahoberana barasangira baricaranye nta metero ntaki ibyo sumba ni ibintu bishobora kwanduza abandi abaturage basigaye bitabiriye igikorwa ntabwo ari ibintu byiza byo gukora umuziki w'umunyamwuga kuko manegatire asigaye abaturage bazima bumva bakumva nk'icyorezo kirenze abantu bose aho kugira ngo umwe aca iruhande agende akoresha icyangombwa gihimbano ndi ku bwanjye ngirwa inama ko aho kugira ngo ujye mu mupira ufite icyangombwa gihimbano waba uri kukongerera kuri televiziyo cyangwa ukagomba kuri radiyo.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Hari akantu nabonye mu kanya ku mbuga nkoranyambaga umuntu yanditse avuga ngo mu Rwanda ngo kwikingiza COVID-19 ni ubushake ariko kugira ubushake bwo kwikingiza ni itegeko. Wowe uri aho mu Rwanda ibyo ubona ukuri ubona ni ukuwuhe muri ibyo
ukuri ushate kuba ni verite ntabwo ari verite realite iri kuri tere ni uko by'uko kwikingiza n'ubushake ariko nanone ubushake bwatutabegire ni nk'uburenganzira kandi bigira aho bugarukira ubushake kuvuga wenda twabonye ibigo bimwe byatangiye gutezerera abakozi bamwe na bamwe harimo ikigo cy'imisoro n'amahoro harimo ngira ngo ikigo cy'ubumenyingiro ngira ngo arapi hakabamo hari ibigo byatangiye kwirukana abakozi banangiye kwikingiza hari n'amaraporo bagiye tubona ngira ngo nko mu karere ka Rulindo bavuga batanga raporo z'abantu batikingije rero nubwo ari ubushake ariko umuntu muzima ukwiye imyaka 28 agomba gushyira ku munzani niba akazi ariko kagutungiye umuryango kandi akazi kagutegeka kwikingiza wige mu burenganzira n'ubushake cyangwa se wemere ko ubuze akazi ari ubundi buzima wabaho ntabwo abantu bose sinta nijana ku ijana ko bikingiza kubera ko babikunze kubera ko babyumva ahubwo bikingiza kubera inyungu rusange utari muri izo nyungu rusange hanyuma paraporo ugashyira ku munzani umukoresha dufitanye isano niwe umukoresha biteguye kubikora amategeko y'umurimo byitwa esigorizanso umukoresha abakozi bose bagomba gukingirwa bagomba kubikora kubirukana ni uko tubahirije amabwiriza yahawe na shefu we icyo bita insubordinate kutubahiriza amabwiriza n'umukoresha ubikoresha we birashoboka ubikoresha birashoboka ariko umuntu ufite ko akorera undi reka amubwire rwose umunyarwanda bavuga ngo nta muntu uhambanye na ntabwo umuntu utikoresha umuntu utitunze ntabwo yagombye kwigangarika no gushyira ku munzani ntabwo abantu bose ntabwo bamenya ko abantu bose bafashe inkingo hari ubushake ijana ku ijana ariko bashyiraga ku munzani bakavuga bati ibintu bihagaze ese ni ikingiza ingaruka ni izihe ese ni ikingiza ingaruka ni izihe tujye tureba bahita nk'uko abantu bagiye bashyira ku munzani ubu nyine abarezita bagenda bagira ingaruka ariko si bose kuri raporo kuko uwagize rezitate afite umutegeka afite umuhate igomba kumugiraho ingaruka bitewe n'uko umuhate abona ibintu
bivuze ko nanone aya makuru arimo kunyura ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hariho abantu bimwa serivisi kubera ko batarikingiza mu rwego rwo kugira ngo bashishikarize abantu kwitabira kwikingiza bivuze ko aya makuru yaba ariyo noneho
ayo makuru ashobora kuba ariyo ariko ngo hari igihe nyine bamaze gutakaza akazi hari n'ahandi bashuka hari n'aho ngomba kwigomwa kuko ati tubirwa njya kwisaba kubera ko ndabizi ko yayemerewe
ntabwo ari amakuru hari aho byanditse nizo mbuga nkoranyambaga hari ibyo hari ibicaho bikagaragara ariko amabwiriza arahari ko abantu batakingiwe hari aho badashobora kugeraho mu maresitora mu mijyi amaresitora no tubare mu mijyi mu mujyi wa Kigali nk'imijyi yungirije transporo ziva mu mujyi mu ntara byose ni ibintu bihari ntabwo ari amakuru birazwi.
Bwana Karegeya, uwe uraho ngaho mu Rwanda abantu bazi yuko COVID-19 ari indwara yica kandi imaze kugera bihitana bahamagariwe gufata inkingo ariko bamwe muri bo bakavuga bati ntabwo tuzifata uko ubibona wowe urabona uko kunangira bituruka kuki
Rwanda biterwa rimwe na rimwe imyemerere yabo akapurura bonyi bamwe hari abavuga ko bikira amarira ye babujije hari abafite imyemerere ngirango bamwe mu bahamya ba Yehova hari abafite hari abaganda kubera ko ari ukwigomeka gusa abaganda kubera ko atazi ibyo ari byo batazi iyo bijya kuko covid ubwayo yaje itunguranye niyo bakubwira ngo wakingiwe ntibivuga utakwandura n'ukuntu twatangiye bavuga ati ndapfukamunwa mu kambare ukareke abandi nk'icumisha amasaha mirongo irindwi n'abiri ahandi ibyo cumi n'ane n'icyo cumi n'ine ibyo iko kwirinda guhindagurika kw'amakuru ituma bamwe bavuga bati nkomera icyorezo turabona n'ubundi ari ugukingirwa niba wakingiwe yandura nk'utarakingiwe bakaguma muri iyo mpamvu wararaye niko nabyita ntabwo ari ukuganda kumutere hari abafite ibibatera ariko abenshi andi uriya b'imyemerere n'abandi baba bashaka kugira ariko iby'ingenzi ntababa batuje kuko n'urukingo inyungu z'urukingo hari abatarazisobanukiwe neza kuko hari aho abayobozi nk'uko nari kugenda irigamba hejuru yafashwe uwo munsi agahita agera mu nzego z'ibanze zigomba gushyira mu bikorwa bishatse kuvuga ngo nyamukuru n'umudugudu arasatinze abantu kwikingiza ariko adasobanura ibyiza by'urukingo icyo rero nicyo gishobora gutuma avuga ati abantu bamwe bavuga bati n'abangaba babyo ntibazi ntibabizi ntibazi ibyo bari kuvuga icyo rero kiba ikibazo bakaboneka ababyumva vuba bakaboneka abakeneye kwigishwa hakaboneka n'ababishyizwemo ku ngufu ntabwo uko nk'uko kovide idatanga umwanya uko umuvuduko wayo itajya utanga umwanya ngo abantu babone igihe cyo kugira ngo bigishe abafite imyumvire iri hasi ariko nta kindi gupfatikoma ntabwo navuga ngo umuntu arashobora kuganda ku bintu bireba ubuzima bwe n'ibindi barabyumvise hari gahunda zagiye zirekita mu rwanda ariko nko kurwanya amashashi cyangwa se n'ibindi ntabwo ikijyanye n'ubuzima kitamerewe ahubwo nta mwanya wabonetse uhagije kugira ngo buri kintu kimwe gitatugize ufite kuza gutera ubwoba akavuga ati utarakingiwe nabyinjira mu isoko wabona koko isoko uba wari ukode guhaha ukavuga uti reka ndi kwikingiza ariko nta muri make ntabwo ari benshi bakingiwe babyumvise ahubwo bari kujya bareba inyungu ziri mu gukingirwa mu kwikingiza ntabwo bahita abona inyungu za sante ahubwo bahita abona inyungu muri sosiyo ekonomike mu bintu urangira barimo utwara moto cyangwa ari umuntu utwara bisi atazinjira muri gare ivuye yakora iki nyine niba nta kandi kazi yabona agomba kwikingira so ni uko nguko bamwe mu bagira resistance ntabo ngabo ari imyemerere n'abatabyumva batabonye umwanya batahawe umwanya wo kugira ngo babisobanurire.
Asi nkubaza nk'umukozi w'urwego rwa leta ndakubaza nk'umusesenguzi ukurikirana ibiberaho ikibanza ubona abaturarwanda bakwiye kwitaho cyane cyane muri iki gihe bose bahanganye n'iki kiza urabona ari iki
urakoze cyane nibura u Rwanda ruyobowe n'inzego abanyarwanda bishyiriyeho bishatse kuvuga ngo umuyobozi bamwishyiriyeho ntabwo ari wowe wa mbere ugomba gutangira kurwanya ibyemezo yafashe niba rero abayobozi bavuga bati gahunda no kwikingiza urukingo rwaba ruproteja rwaba rudaproteja ariko ubuyobozi bwarwemeje ubwitabire kuko kikiza igari kutubahiriza amabwiriza atanzwe n'ubuyobozi kimwe n'icyo kigomba kwitabwaho abanyarwanda niba bese ubuyobozi bwabo bagomba no kubaha ibyo bwashyiriyeho kwikingiza rero ni ngombwa niba ubuyobozi bw'igihugu bwose
none bwana Karegeya yego nuri umuhanuzi ariko wahunda ati irya mukuru ntizinduka riba ryagiye kurora biramutse bikomeje gutya wenda nkundi mwaka hagakomeza kubibazo nk'ibyo tubona ubu ngubu ingaruka turimo tubona mu Rwanda muri iki gihe urabona zaba zerekeza he
no ingaruka nizo turimo zakomeza ubushomeri kuko imirimo imwe ikomeza ifunga abantu baba batakaje akazi hatabona ko hakunze kwiyumva ku buyobozi ubushakashatsi muri bwatutse muri kino gihe cya covid bwose bwagendaga bugaragaza ko abaturage batizera ubuyobozi kubera ko covid yexpoje abayobozi bikagaragara ko bamwe bari mu bintu batazi cyangwa badasobanukiwe yumva kugabanya icyizere abaturage bafitiye ubuyobozi ningaruka itari nziza hanyuma noneho kubera ko nk'ubu buri cyumweru habaga inteko z'abaturage muri uyu munsi yahabaye wa kabiri ahenshi ku wa kabiri no ku wa gatanu ariko batemerewe guterana nta nama z'abaturage zabaga byavugaga ngo umuyobozi araza aze kuvuga ngo bavuze ngo mugire mutya umuturage nahawe ijambo ngo asobanuze kubera iki nta nama yabaye nta nama rusange ni impapuro zikurikira cyangwa se mu gutumanaho ibyo rero byose urumva hongeye kuba undi mwaka usanga ibiri twari tumaze byagira ngo erega abantu iyo batanahura bazimba umunya ni kontantuma mubwirutse mutagomba umuryango nyarwanda utagira iminsi mikuru ngo abantu basangire basabane bahandi nka mwaki bakera kujya kutarisha umugero utahamagaye ba nyirasenge nababyarare imyaka itatu hari umuryango ushobora gusabisha abakobwa babiri cyangwa ugashingira abahungu batatu iyo byatwagirijwe gutabarana bikagabanuka ibyo tubigenda bituma abantu gusabana ntabwo iyo gusabana twagabanutse imibanire y'abantu igenda ibareje igenda iba fragile iroroha ku buryo akantu ako ariko kose igihe gishobora kuzamo kigasenya kubera iki ntabwo umukuru w'umudugudu nta neza abaturage yateranye nta muganda uri kuba ngo abantu baganire ku kibazo runaka nicyo tubakavuga ati ateze ahantu bagatangira bakagira ubwoba kimwe n'ikibazo kuguma mu buzima butarimo gukomunika butarimo gusabana ni ikibazo kiba gikomeye ingaruka ziba nyinshi ku bantu hagati y'abaturage n'abayobozi
bwa Jean Baptiste Karegeya umunyamakuru ukaba n'umusesenguzi ukurikiranira hafi ibibera mu Rwanda by'umwihariko no mu karere ruherereyemo reka ngushimire cyane kwitabira ikiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika
urakoze cyane Geoffrey Mutagumana bamukurikira
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC nk'uko nabemereye rero tugitangira reka duhe ikaze bwana Strato Habyarimana impuguke mu by'ubukungu aradufasha gusobanukirwa n'ingaruka zo mu rwego rw'ubukungu kiza cya COVID-19 kigenda kigira ku baturarwanda no ku gihugu muri rusange
kugeza ubu ingaruka zagiye zigaragaza cyane mu gihe ingaruka zagiye ziterwa n'ibyemezo leta yagiye ifata byo kugira ngo ikumire ikwirakwira ry'icyo cyorezo muribuka ko cyaduka mu kwezi kwa gatatu tariki nko mu ya 14 mu 2020 hahise hakurikiraho guma mu rugo ni ukuvuga ngo serivisi zose imirimo yose n'ingeri z'ubukungu zose zari zahagaze zaba abikorera ndetse n'iza leta zari zahagaze hasigara hakora gusa icyo twitaga izikenewe cyane za ngombwa izo ngizo twitaga iza ngombwa habaga harimo nk'ubuvuzi habaga harimo nko gucuruza ibiribwa gucuruza ibintu bikenerwa cyane mu buzima nka gazi ariko ibindi byose byari byahagaze nyuma leta yagiye irekura gahoro gahoro ariko imibare yatangajwe wenda nko mu kwa gatandatu mu kwa karindwi muri uwo mwaka wa 2020 yari yagaragaje ko ubukungu bwari bwamanutse muri rusange aho kugira ngo buzamuke bwari bwagabanutseho ndetse ibice birenga hafi 5% muri rusange noneho uko iminsi yagendaga ihita niko leta yagendaga yoroshya ingamba zimwe na zimwe noneho ugasanga kugira ngo bafate ingamba zihuriweho z'igihugu cyose akajya hafatwa ingamba z'agace runaka bigaragara yuko kugarijwe cyane na n'icyo cyorezo nka za Rusizi ndabyibuka na ndetse na Rubavu rimwe na rimwe hagiye habaho kuma mu karere bagakumira abantu kujyayo no kuvayo ibyo byose byagiye bigira ingaruka noneho aho bigaragariye yuko kiri kugenza amaguru make ndavuga icyo cyorezo cya COVID leta yagiye irekura ingeri z'ubukungu hafi ya zose zitangira gukora ndetse ingeri yari isa naho yatinze kurekurwa ariyo y'ubucuruzi bw'utubari n'ibitaramo ibyo byose byari byarakumiriwe byageze aho birakomorerwa byari bimaze amezi rwose make bikomorewe kandi biri gukora neza biri kwinjiza n'amafaranga niho twaje kubona yuko mu by'ukuri ubukungu bwongeye gusa n'ubwisubiranya ndetse raporo iheruka y'igihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka turimo yagaragaje yuko ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuba bwarazamutseho hafi 10.1%. Bigaragara rero yuko izo ngamba zo kugenda barekurira ingeri nyinshi z'ubukungu kugenda zikora byaratanze umusaruro gusa twakirengagiza yuko hari ingeri nyinshi zitarasubira uko zari zimeze mbere twavuga nk'ubukerarugendo twavuga nk'ubwikorezi mpuzamahanga twavuga iyo mvuze ubwikorezi mpuzamahanga cyane cyane muratekereza abakoresha ubwikorezi bwo mu kirere kubera yuko iyo urebye usanga ubwikorezi bwo ku butaka kenshi nta nubwo bwanazahaye cyane ikintu cyagiye kiba wenda hagiye habaho gutinda kubera ko aho amakamyo yanyuraga hose basabaga kubanza kwipimisha cyangwa se rimwe na rimwe bakabanza bakajya mu kato bityo bigatuma ibicuruzwa bitinda ariko ntabwo byigeze byanga kwambuka burundu muri make rero nuko byari bihagaze ariko ibintu byari bitangiye gusubira mu buryo rwose uretse ubu ngubu nyine tutangiye kongera kugira impungenge kubera ko irebye nk'imibare muri Kigali mirongera igatumbagira ugasanga amasaha yo gukora business arimo aragenda agabanywa nk'ubu business zose zimaze zirafunga saa mbiri z'ijoro mu gihe zari zimaze kugera gucuruza uburyo bwo gucuruza kugeza amasaha ine z'ijoro urumva nyine uko amasaha agabanutse n'ubundi nabyo biba bigukoma mu nkokora ibintu bijyanye n'ubucuruzi ariko ubundi muri rusange ibintu byari bitangiye gusubira mu buryo
Bwana Habyarimana uti ubukungu bwazamutse ibirenga 10%. Ibyo bivuze ko abanyarwanda bize uburyo bushya bwo gukora mu bihe bidasanzwe dore ko n'ubundi muri iki gihe hatari hafunguye kugeza ku rugero nk'urwo twari tuzi imbere yuko icyorezo cyaduka
rwose niko nabivuga ariko hari n'izindi mpamvu nyinshi zagiye zibitera icyo uruvuze nacyo nicyo twagiye tubona abantu batangira kwiga urugero nago hano abantu batangira kwiga gukoresha ikoranabuhanga muri icyo gihe hariho za lockdown hariho mbese kuma mu rugo abantu batangiye gutangira gutumiza ibiribwa bakoresheje ikoranabuhanga iryo koranabuhanga ryageze aho riraduka rikwirakwira no ku bicuruzwa bisanzwe ubu dufite amaguriro menshi rwose ya online abantu bashobora gutumiza ibyo aribyo byose bakeneye bakoresheje ikoranabuhanga ndetse akenshi bakanabikugemurira mu rugo ugashobora no kwishyura ukoresheje nanone ikoranabuhanga mbese biraguka mu buryo butari busanzwe mbere bigaragaza yuko nyine abantu bari bamaze kumenyera gukora mu buryo budasanzwe ariko ikindi cyahindutse ni uko ibyagiye bitubaho inzitizi zagiye zibaho ingorane abantu bagiye bahura nazo muri ibi bihe bishize zagiye zituma biga ubundi buryo bwo gukora twavuga nk'urugero nk'abantu bacuruza akenshi bize uburyo bushya bwo gucunga ibyo babika mu bubiko ibyo twita inventory cyangwa se stock ugasanga umuntu wa wundi wacungaga yo kuvuga ngo afite stock wenda izamumaze ibyumweru bibiri ubu ngubu basigaye acunga na stock izamumaze nk'amezi atandatu akavuga ati wenda hagize ikiba nzi neza ko nshobora kwihangana nibura amezi atandatu mu gihe ibyo bintu bitabagaho birazwi yuko ifite stock nini izamara n'igihe kirekire nayo iraguhenda ariko ntago yago guhendwa ntago byaguhombya nk'uko wabura ibicuruzwa na bike muri stock yawe nubwo buryo bushya abantu batangiye kwiga ikindi nuko mu by'ukuri mu bijyanye no gucunga amafaranga yabo abantu basigaye barakerebutse cyane ntago bagipfa gukoresha amafaranga uko babonye usanga abantu baramenye kuvuga ngo ayo mfite ndayacunga neza gute kugira ngo azamarire igihe kirekire hanyuma ugasanga ahubwo bariga amahirwe yo kuvuga ngo nayo ngayo bafite yiyongere amahirwe arimo cyane cyane nko kujya kumvikana n'abakugemurira iby'ucuruza turimo ndavuga cyane cyane ku bantu b'ubucuruzi ni ingero ndi kuko nk'abantu b'abacuruzi ugasanga agiye kumvikana n'abantu bamugemurira cyangwa harangura akababwira ati ariko mwe mwihanganya kugira ngo mbishyure aka kanya nzabishyure wenda nka nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'amezi abiri ahubwo akihutira kujya kwishyuza abamubereye imimyi ndema amadeni akababwira ati mugire bamwishyure kugira ngo tubone ukuntu dukomeza gucuruza ndabona ibintu biri kugenda nabi stock yatangiye kuba mu busa nkeneye kongera gutumiza ibindi bintu gutyo ese ugasanga uburyo bwo gucunga amafaranga liquid cash liquidity abantu barabumenye kandi kera ntago babihaga agaciro hari ibintu byinshi rero ibintu byo kuvuga ngo ugiye kubanza gusesengura risk ingaruka mbi zishobora guterwa n'uko ibihe byahinduka bikaba bibi cyangwa byiza nk'ibyo bintu abantu kera abantu ntabwo bari babizi ubu ngubu usigaye ujya gufata icyemezo icyo ari cyo cyose ukabanza ugasesengura biramutse bigenze nabi cyane icyo cyemezo wafata ni izihe ngaruka zaba biramutse bigenze neza cyane nanone izihe ngaruka zaba izihe noneho ugafata gahunda ukurikije izo ngaruka ariko ugafata n'ingamba z'ukuntu wahangana n'izo ngaruka ziramutse zibaye ibyo bintu byo gukanguka umuntu akabonye gusesengura nk'uko nguko kera twari abatesi ntabwo twajyaga tubikora ntabwo byabagaho
tumaze kuvuga ko abantu bize imikorere itandukanye mu bihe bidasanzwe ariko noneho haje ibindi bihe bidasanzwe mu gihe abantu bari bakishuganya virusi ya corona yo mu bwoko bwa omicron iraje ubukungu bw'u Rwanda urabona bwerekeza he ushingiye kuko bwari bumeze n'ikibazo gishya kivutse
nagira ngo hano nisegure abantu bari gushukwa n'imibare yo kumva ngo wenda bwazamutse 10% 11% mu gihembwe gishize ngo bumve ko ibintu byasubiye mu buryo 100% ntagari bishyo wenda nabaha nk'ingero muribuka yuko icyo gihe iyo uvuze ngo ubukungu bwazamutse ikigero runaka muri mu gihe runaka tuvuge nko mu gihembwe cya gatatu tuba tugiranye mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka ushize urugero wenda naguha nuko mu gihembwe cya gatatu umwaka ushize amashuri yari afunze ariko muri iki gihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka amashuri yari yatangiye gukora ndetse binahuza n'uko leta yashyizemo ingufu cyane kubaka andi mashuri gushaka abandi barimu gushyiramo ibindi bikoresho mbese uburyo bw'uburezi ingeri y'uburezi yari yaragutse cyane ugasanga yo yazamutseho mu buryo buteye ubwoba abantu bavuga yuko yazamutseho nka 143% ugereranyije n'uko yari imeze umwaka ushize mu gihe nk'iki urumva ibyo bintu bihisha yuko iyo ingeri imwe izamutse gutyo izindi wenda ziba zitazamutse cyane mu buryo bukanganye bityo ugasanga abantu bibeshya yuko ubukungu bwazamutse muri make ariko mu by'ukuri urumva ko urebeye muri iyo ndorerwamo y'urwo rugero nguhaye ushobora gusanga abantu bashobora kubyibeshyaho bagira ngo ubukungu bwari bumaze gusubira mu buryo ariko byari ntago ari byo naguha nk'ingero nk'ubukerarugendo rwose ntabwo turigera tugera ku rwego rushimishije bitewe n'iki bitewe n'uko abakerarugendo baracyatinya inama ntabwo zikiba nk'uko zabaga mbere kandi uribuka ko ibyo bintu byari bisigaye byinjiza mu Rwanda amafaranga menshi cyane gusa hari icyizere cy'uko nyine byari bitangiye kugenda neza wenda hari inzego zidakunze guhindagurika cyane nk'ubuhinzi ntabwo usanga bwarazamutseho nka 5% buvuye kuri 6% nako iyo butari kuri 5 butazamutseho nka 5% buba bwazamutseho 6% ntabwo bikunze guhinduka cyane ugasanga nk'inganda zazamutseho wenda nka 17% ubundi zazamutseho 16% ugasanga ntabwo byazamutse cyane nabyo ugasanga hari ingeri nka transport zitarasubirana cyane kubera yuko nk'ubu ngubu iyo bigenze gutyo barongera bakabwira abantu bati amabisi cyangwa se abatwara abantu muri rusange nyamuneka mwirinde kuzuza mujye mutwara wenda abantu 50% cyangwa se 75% icyo gihe urwo rwego ntabwo rero kwinjiza amafaranga nk'iyo rwakagomba kwinjiza ni ukuvuga ngo iyo abantu bumvise ngo rwazamutse mu kigero runaka 10% cyane bakumva ko ari imibare ibiri mu gihembwe barahita bavuga bati wa bintu byagarutse ariko ntabwo ari byo hari utuntu nk'utwo n'utwo tuba twagiye duhi twarabaye tugenda duhisha ukuri nyakuri ibintu ntabwo birasubira mu buryo hari ingeri nyinshi z'ubukungu rwose zigitsita ibirenge ariko cyane cyane twavuga nk'urwego rw'ubukerarugendo urwego rw'amahoteli izo nzego rwose urabona ko zikiri zigihanganye n'ibibazo kandi bishobora kuzamara n'igihe kubera yuko uko omicron igenda ikwira ku isi iko abantu bagenda bagira ubwoba bwo kuba banatembera cyane cyane ko hagenda hajyaho n'izindi izindi nzitizi ukavuga ngo umuntu uturutse hanze nabanze amara amezi 3 ahejwe muri karantene urumva ntago wafata urugendo uzagende wipimisha ahantu hose unyuze wipimisha covid nurangiza bagushyire mu kato ufata icyemezo cyo kugenda nyirango niba mwebwe abanyamakuru mubikurikiranira hafi muri buka yuko nk'abantu bose bo mu Bwongereza bari barateganyije ingendo zo kujya nko mu Busuwisi gusa abazi kanserinze sinzi ko ntabivuga mu kinyarwanda abavuze ko batakigiyeyo abazisubitse bazigamye amafaranga agera kuri miliyari 40 z'amayero urumva ayo n'amafaranga menshi uramutse rero urwo n'urugero nibuka nshobora kuguha no mu Rwanda nuko byaba byarabaye kubera ko abantu batinya kugenda kubera inzitizi nyinshi bagenda bahura nazo bityo ugasanga rero urwego rw'ubukerarugendo rwari rumaze kugera ku rwego rushimishije cyanze bikunze ruzafata umwanya kugira ngo rwongere rusubire ku mwanya ku rwego rwari rugezeho mbere twari tumaze kugera ku rwego rwose rwishimishije rw'inama na za incentives byanjye bita mice ivyo bintu rwose kugira ngo byongere bisubire ku murongo turemeranya yuko byanze bikunze bizafata umwanya ntago ari aka kanya ntago ari ejo tuzabyuka ngo dusange byasubiye mu buryo bwabyo iyo tuvuze ngo ubukungu bwasubiye mu buryo abantu ntibabyumve cyane ngo gusa byari bitangiye kugaragaza icyizere cy'uko byanze bikunze turi mu nzira nziza n'ibyo biza gukomeza uko byari bimeze n'iyi omikron ntiyadutse
nyine n'ubundi iyo mibare ivugwa n'abasobanukiwe imikorere y'iby'ubukungu ariko se nk'umuturage utabisobanukiwe ku rugero rwo hejuru ugerwaho n'izo ngaruka tuvuga we ubukungu bw'u Rwanda bumuhishiye iki afite ikihe cyizere
nicyo dushimira cyane cyane leta y'u Rwanda yakoze ikintu kidasanzwe ngira ngo abantu banibaza n'ukuntu yanabikoze bikanabayobera yashyize ingufu cyane muri za gahunda zita ku muntu w'umuturage cyane cyane umuturage ukennye kugira ngo atazahazwa n'ubukungu hashyizweho gahunda yo kuzahura ubukungu hashyirwamo amafaranga menshi amafaranga ndetse agira bwakoreshwa ranashira barimo barashakisha n'andi hashyirwaho gahunda yo gushyira ingufu mu gukora ibikorwa remezo kugira ngo n'abantu badafite imirimo bayibone hashyirwaho gahunda yo gushyigikira abikorera ku giti cyabo baciriritse abato n'abaciriritse kugira ngo bagume ku murongo bere gufunga imiryango n'abatanga imirimo bakomeze kuyitanga nkeka yuko izo gahunda zizakomeza gusa hari igihe mfite impungenge ntabwo ndi umukozi wa leta nta nubwo ndi mu bagira leta inama ariko impungenge njye mfite nuko mu by'ukuri omikron tugize imana ndavuga iki cyorezo gishya tugize imana cyamara igihe gito cyamara iminsi mito tukakiganza kubera yuko mu by'ukuri kiramutse gikomeje wenda tukageza ubwo dufata ibyemezo nk'ibyo uri kubona bihugu bimwe biri gufata uhorande barakubwira bati abantu tubashyize muri guma mu rugo ukumva ibihugu nka Israel bati abantu turabakumiriye ukumva ibihugu nk'Ubuyapani bati ntabwo dushaka abantu binjira tugeze ku rwego rwo gufata ibyemezo bikarishye nk'aho ngaho ndetse tukabifata bikamara igihe kirekire leta byayigora gukomeza kwita ku bantu bayo bose cyane cyane abantu baba bazahajwe urabona ko iracyafite ibindi bibazo yakagombye guhangana nabyo haracyari ibibazo by'urubyiruko ruri kugenda rwiyongera mu bushomeri haracyari ibibazo by'uko amadeni yacu ari kwiyongera kuvuga ngo niba hari izindi gahunda twagombye gukora kugira ngo nyine abo bantu batagirwaho n'ingaruka cyane za covid kwiyambaza uburyo twari dusanzwe twiyambaza nk'ubwo kujya kuguza hanze wenda nibyo ntibizaba bigikunda kubera yuko wenda twageze ku rwego tudashobora kuba twavuga ngo turiyambaza amadeni nanone tugeze ku rwego rurenze 70% by'umusaruro mbumbe w'igihugu urumva ko kwihutira kujya kuguza tuzabanza tubanze dushishoze kandi none niyo waguza ukaza ugakora gahunda nk'izo twari dusanzwe dukora nk'izo leta yari isanzwe ikora abantu batangiye kugaragaza impungenge yuko biramutse bikozwe kandi bigakorwa igihe kirekire nk'igihe twari tumaze wenda bishobora gukomeza guteza ikindi kibazo cy'izamuka ry'ibiciro muri rusange ndetse bikaba byanatuma muri uko kuzamuka kw'ibiciro bituma ubukungu buzamuka noneho gahoro ugasanga mu by'ukuri hakeneye gutekerezwa mu buryo budasanzwe leta rero ikintu gihe numva yanakora aho kwihutira kuvuga ngo abo abantu bari mu bibazo kubera ubukene kubera imibereho wenda itameze neza njye numva ikintu leta yakora ni ugukora ku buryo ubukangurambaga bukorwa neza abantu bose bakumva ko bagomba kwirinda noneho icyo cyorezo kiba kije ari gishya tukagihashya hakiri kare tukongera tugasubira mu buzima busanzwe ariko biramutse bitagenze gutyo kiramutse cyongeye kikaza kikicara kikamara igihe kinini nk'icyo variante yasize yamaze cyangwa n'iyayibanjirije byanze bikunze leta yatekereza ubundi buryo bwo gukora kuri ako busanzwe nkeka yuko bwateza ibibazo kurusha uko bwabikemura nkeka yuko ni ibibazo bitoroshye mu bibazo bitoroshye ariko nkeka yuko kihutirwa kuri ubu no gukangura abaturage bakavuga ngo buri muntu yirinde ikagenzura niba koko birinda abantu bagakingirwa koko nkuko biri gushyirwamo ingufu gye nasimye cyane icyemezo wenda abantu niba byumva akora kabenshi ntabwo babyumva nkuko mbyumva abantu barimo abenshi baravuga bati kukiretse iri kuvuga ngo niba ugiye mu isoko banze ugaragaze ko wikingije niba ugiye gusenga ugaragaze ko wikingije niba ugiye mu bukwe ugaragaze ko wikingije niba ugiye muri resitora banze ugaragaze ko wikingije njye nkeka ko ibyo bintu ari ingirakamaro kubera ko nibyo byonyine bizatuma abantu bumva bakanguka bakumva yuko bagomba kwirinda igihe cyose twese twirinze dufashe tubifashe nk'ihame nkeka yuko twakiganza vuba noneho aba ubuzima bugasubira mu buryo tukongera tugakora imirimo yacu bisanzwe nta nzitizi dufite.
Iki cyorezo rero ho kibera kaga nuko kidafata igihugu kimwe gusa bityo imbaraga z'igihugu kimwe mu kugikumira zikaba zibasha gucibwamo mu gihe zitunganiwe n'iz'abaturanyi. Ibyo bikangeza kuri iki kibazo ngo ubukungu bw'u Rwanda bwishingikirije ku baturanyi ku rugero rungana iki ku buryo ihungabana ry'ubukungu bwabo ryagira ingaruka ku bw'u Rwanda?
Njyewe uko mbibona mu by'ukuri wenda duhereye ku cyorezo ubwacyo bigaragara yuko ahantu nk'imibare ari kugenda izamuka ni ahantu usanga hegereye mbese abaturanyi nko kubivuga usanga za Rusizi za Rubavu ndetse za Kirehe rimwe na rimwe aribo usanga imibare igenda izamuka harimo arizo zunganira Kigali mu izamuka ry'imibare ukurikije uko ngenda mbibona ariko rero mu by'ukuri nkeka yuko imihahiranire isa naho isa n'iyakomeje leta yagiye ifata ingamba zitandukanye usanga umuntu kwambuka umupaka ntabwo bikigoye usanga kuvuga ngo niba warikingije werekana yuko ufite wipimishije bigaragara kuri muzima kwambuka gakora business nkeka ko batari kubibuza ndavuga rero ubuhahirane bw'ibihugu bimwe na bimwe tuvanyeho wenda ubuhahirane bwahagaze kubera impamvu zitandukanye za politiki nashaka kwivangamo ariko ibihugu byari bitwa dusanzwe duhahirana nkeka yuko covid aho yabigizeho ingaruka ni ku kigero nagiranya yuko kitakabije kitakanganye kubera ko n'ubundi abantu bambukaga za Rusizi bambukaga za Rubavu bambukaga za Rusumo wenda aho hari hasanzwe ibibazo ho ntago ari ukuvuga yuko ari covid yabiteye ibibazo byari bisanzwe kandi nkeka yuko naho leta iri kureba wenda uburyo ki nabyo byava mu nzira guhahirane bugakomeza kubera ko genemeranya igende mu bantu bemera yuko igihugu kugira ngo gitere imbere kigomba kuba gifunguye gihahirana n'ibindi bihugu ntago ndi mu bantu bemera bwa bukungu bwirebaho bw'igihugu kivuga ngo giye turashobora gukora ubukungu tutagize ikindi gihugu duhahirana nkeka ko namwe abanyamakuru murabiza ibihugu byabigerageje simpamya ko hari ikihugu cyavuze ngo twarabikoze turabishobora kandi dutera imbere nemera ko guhahirana ari byo by'ingenzi n'iki gihe mu kigero duhanganye n'icyorezo nk'icyo ngicyo ingamba zo kuvuga ngo abambutse tubanze turebe niba nta kintu batuzaniye dushyireho ingamba z'isuku uje yisukure hanyuma dushyireho ingamba zo gucunga niba koko ari bazima hanyuma ariko tureke ubuhahirane bukomeze bube nkeka yuko ari iyo ufata icyemezo cya politiki cyangwa se yesi cya politiki numva ari uko nabikora icyo navuga cyo nuko omikoro nta mupaka igira niyo wafunga n'ubundi yaza nkeka yuko ushobora kwirinda ukarinda abaturage bawe niyo mpamvu ngiye navugaga yuko nk'ibintu byo gukingira njyemera leta ikomeje kubishyiramo ingufu wenda byanatugirira akamaro nuko niyo mu baturanyi byaba byifashwe nabi niyo batworohereza ako kabi kakagira iwacu kagasanga twe twiteguye abaturage bose bakingiye nkeka yuko ingaruka byatugiraho yaba ntoya kurusha igihe twaba yabisanze nta ngamba n'imwe twafashe nkeka yuko kwitegura ugatoza abaturage kumenya kwirinda kugira isuku kwambara agapfukamunwa guhana intera social distancing nkeka yuko ibyo byose abaturage babitojwe bakabimenyeshwa niyo hari akabi kaza gaturutse mu baturanyi kazasanga nyine twiteguye kukarwanya nikadutesha umurongo mbese nikadutesha umwanya mbese ubuzima bugakomeza ariko bigakomeza nyine twirinda dufata izo ngamba zo gukomeza kwirinda.
Bwana Habyarimana Straton impuguke mu by'ubukungu reka ngushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika by'umwihariko ikiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane namwe.
Nshimiye kandi namwe mwese mwabanye natwe, mbibutsa ko iki kiganiro mugisanga ku rubuga rwacu w'eshatu radio yacu vw.com. Mbararikiye kandi ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika. Jeffrey Mutagoma wagezaga iki kiganiro, ni nawe wacyegeranije. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.